You're live in the mix with DJ Cully. The Oyugas Finest. The Oyugas Finest. The Oyugas Finest.
Odo dano nitie, dano chalo majan.
I am DJ Cully.
NigerDJMixtapes.com. Subscribe to my YouTube at DJ Cully.
DJ Cully, the Oyugas Finest.
Mashabiki mumefanya nimetambulika. Asanteni sana John nimeaminika. Inchi jirani from Kenya nimesikika.
You're live in a mix with DJ Cully. The Oyugas Finest. The Oyugas Finest. Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067. The Oyugas Finest.
Pudo dano nitie, dano chalo majan. Pudo dano nitie, quello chalo majan. Pudo dano nitie, party chalo campaign. Pudo dano nitie, party chalo campaign. Pia uru nyuka bagi, pia uru kadagadi. Kaitu mia konga madi, kasemer okacheni. Ay, todo kete kakikete no, wololo. Nera make kakimake no, wololo. Pudo dano nitie, dano chalo majan. Pudo dano nitie, quello chalo majan. Ay, pudo dano nitie, party chalo campaign. Pudo dano nitie, party chalo campaign.
Finest. Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067. The Oyugas Finest. Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067.
Pesa sinazi meisha ya kuika taxi. Tunapati kimataifa, tunapati. Pesa sinazi meisha ya kuita taxi. Jambi gorigi ama piano. Nanza mielo ama piano. Kenya mielo ama piano. Uganda mielo ama piano. Pudo dano nitie, dano chalo majan. Pudo dano nitie, quello chalo majan. Pudo dano nitie, party chalo campaign. Pudo dano nitie, party chalo campaign.
Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Cully, the Oyugas Finest. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Cully, the Oyugas Finest. Subscribe to my YouTube at DJ Cully.
Subscribe to my YouTube.
Gorigi ama piano.
NigerDJMix.com.
Ama piano. Kenya mielo ama piano. Uganda mielo ama piano.
Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Yo, what's up 254? It's your boy Triple S up in Chile. Up to DJ Cody or you be spinning. Ra! Egyptopithecus. Love, respect, jirani kakinya njui. Nimedunga ngozi yangu singozi ya chui chui. Na ukileta beef, weleta to wet fry. Jumi upenda dishi sukuma beef walai. Mbana puwa ni zao zangu club ni banga. Mabeshte DJ, presenter na vlogger. Macho zangu siyo X-Beat bila digaga. Kama ni dishi si lazima pizza o baga.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Usiku na mchana ni,
ziki tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Ah, wacha tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Usiku na mchana ni,
ziki tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Ah, wacha tu. Nimeficha siri mingi nikageuka bubu. Mini mchuku ila sidubiz na babu. Dunda na hii, Nairobi Coast Kisumu. Usiwe stagnant, kwani weni sanamu. Hii generation yangu madem si bembelezi. Tuna sign contract, kikidai si ulizi. Ni high time madem wala njama. Juu hizo heartbreak siwezi beba bala. Phone call na receive juu ni story na do. Na kama si busy nita kushow mazul na bo. Siku penda kuangu ujuma isha ni movie. Nili kam na papa swa uliza why me.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Usiku na mchana ni,
ziki tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Ah, wacha tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Usiku na mchana ni,
ziki tu.
Tumchano pachandi,
wacha tu.
Ah, wacha tu. Muziki ni na digni digni. Digni digni. Juu ya huu muziki ni na digni digni. Digni digni. Juu ya huu muziki ni na tanga tanga. Tanga tanga. Juu ya huu muziki ni na tanga tanga. Tanga tanga. Kwani vipi Triple S bro? Bora squeeze kwa hivi.
Bossness. Huu muziki unafanya na tanga tanga bro.
Sure?
Mungu anajua tu bros.
Wow, wow, wow.
Tumchando pacha.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Usiku na mchana ni.
Ziki tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Ah,
wacha tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Usiku na mchana ni.
Ziki tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Ah,
wacha tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Usiku na mchana ni.
Ziki tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Ah,
wacha tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Usiku na mchana ni.
Ziki tu.
Tumchando pacha ndi.
Wacha tu.
Ah,
wacha tu. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Yo, what's up 254? It's your boy Triple S. Up here chilling out with DJ Cody or UB's finest. Ra!
Rapaz, ili ni call Mungu peke diye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral Kila life for us, siko so biblical Idea kwa sick rapaz, ili ni call Mungu peke diye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral
Walimwengu mtanidot, kama Thomas Nilizaliwa mara ya pili kanikodemas Na perform miracle, jasho yangu divine Jesus is the king, hiyo si siyezi why Benefit ya 310, uliza beti bio Siyo ni mini kipofu design ya party mayo Sini ombe forgiveness Story a Judas, siya minibusu Humilia temptations kama ayubu Zita look back nige uke chuvi ajabu Nakula mabaki design ya Lazarus Chukia waya hudi na pendanga lete kora
Ila life of us, siko so biblical Idea kwa sick rappers, ili ni call Mungu peke ndiye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral Ila life of us, siko so biblical Idea kwa sick rappers
Chakuna business umeni kana pita Jokoni witness kigugumizi Moses feelings na gachi Swear in kula Bible panya wa church Siwe state kajona wani ite kwa igoi Sauti kami ya Red Cross Eloi Eloi Story tundu ya shindano nangamia mwajua Wachungaji mi ujua ni sauce mna wajua Utafsiri ndoto ka Joseph uwezo bado Siendagi sinagogi sipendagi maskando Imena wa mikono liza King Pilato Mni crucify Golgotha kwa yangu fuku Ila life kwa pasi koso biblical idea kwa sikra pasi Kili ni call Mungu peke niye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral Ila line kwa fasi koso biblical idea kwa sikra pas Kili ni call Mungu peke niye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral Everybody on the floor wanna see you dance Let me see you dance Lingo shaku body dance Nipe 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 cookie bounce Nipe 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 cookie bounce Everybody on the floor wanna see you dance Let me see you dance Lingo shaku body dance Nipe 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 cookie bounce Nema nipe Siko so biblical idea kwa sikra pas Kili ni call Mungu peke niye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral Kila life kwa fast Siko so biblical idea kwa sikra pas Kili ni call Mungu peke niye commander general R.I.P. ndio slang ya funeral
Bados music
Mekanika nimechapa Ngoma zao zimekandika zimechapa Teki exa mekandika mechapa Kandika chapa
I am DJ Kali I am DJ Kali I am DJ Kali
Ulize mekanika nimechapa Ngoma zao zimekandika zimechapa Teki exa mekandika mechapa Kandika chapa Uliza miaka nimetandika nimechapa Boma zao zimetandika zimechapa Chiki X ametandika amechapa Tandika Ndoto bichi zangu sita anika Nilitereza prison siku anguka Hii dunia majuta so amefurika Karibisha payday Mungu haraka Sina chuki kwa watu walinigeuka Binadamu hii dunia inazunguka Teo unalia lia kesho nacheka Ninarocha fusio sirimulika Kazi ya power sora mnakatika Machali na magasi Mnabambika ndani ya glass kinywa jichia zburudika Heshimu kazi cheza na pesa ridhika Usijija sije lines ninaandika Sita wakupi hadi siku nitapumzika Nikiwa zelete machozi kiwa tiririka Poleni mamu na mafans wata kuzulika Ulize meka nimetandika nimechapa Nguma zao zimetandika zimechapa Teki exa metandika amechapa Tandika chapa Ulize meka nimetandika nimechapa Boma zao zimetandika zimechapa Cheki X ametandika amechapa Tandika Mashabiki mumefanya nimetambulika Asanteni sana joo nimeaminika Inchi jirani from Kenya nimesikika God bless wa people kila dakika Sina time na mahera wanasumbuka I don't care majina manibandika Apendaka critics ziki miminika Hata Yesu wa Yahudi walimchika Secha litongoza dem ata wajibika Time hera na shida Tabadilika Uyo ndo msuba anaweza marika Successful man wife baraka Napigania life poa ndiyo nataka Sita choka daily mimi kusaka I salute to my hustler wanachangamka Keep the spirit up daily rauka Ulize meka nimetandika nimechapa Ngoma zao zimetandika zimechapa Cheki exa metandika amechapa Tandika chapa Ulize meka nimetandika nimechapa Ngoma zao zimetandika zimechapa Cheki exa metandika Kamechapa Tandika Sina time na mahera wanasubuka I don't kia majina manibandika Napendaka critics ziki miminika Hata Yesu wa Yahudi walimchika Sina time na mahera wanasubuka I don't kia majina manibandika Napendaka critics ziki miminika Hata Yesu wa Yahudi walimchika Ulize meka nimetandika nimechapa Nguma zao zimetandika zimechapa Cheki exa metandika amechapa Tandika Chapa, ulize miaka nimetandika nimechapa Ngoma zao zimetandika zimechapa Cheki exa metandika amechapa Tandika
DJ Khaled. Follow me on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Khaled.
Check on the
Chavua, kilo na taka. Chakisha, vilo na itaka. We haribu, vilo na taka. Alafu kisha wada kesho senta imaparia.
Kushikanizi kwenye sex forum ni kama kula hanichali kwenye that forum. Mikono juu nani hatambui party za bedroom. Pole kwa wanao panga puwa ma brand group. Mimta na shati wakicheki ATM. Madame na Dave crazy bila DL. Mabado manas maneno wanasema DM. Na feel guilty galpik saya PM. Vyombo vya habari ujuzi multimedia. Beba vitu zote once encyclopedia. Fisi mimi nyama pori na penda dia. Nimejifunza kuwa lamba sitarudia.
Chavua kilo na taka. Vilo na itaka. We haribu. Vilo na taka. Alafu kisha wada kesho senta imaparia. Oh, kuchizi. Oh, hini matata. Oh, chicken race. Wanalipia mziki, wanalipa presenter, wanalipia views. Wakendelea watatilipa show. Kuna upungufu wa ngoma. Okay, katanasha. Mimi ndio dona nikistatua. Lise matini change to career boss. Itakuwa vikwazo na kulia mob. Kita kwa ni dream tu kupata job. Ati muziki ni madem tunabia bro. Tipo less na kusheza ni chocha. Chaki bado niko na hizi dona okota. Batiza dem na maji mbaka anaokoka. Na kipiga nduru si lazima kuchoka. Taka mgongo duve duve wanalala. Katika buze buze kilingala. Waita today today ni kuwaka. Keroma bufe bufe songa haba alafu.
Chakua kilo na daka.
Chakisha
vilo na itaka.
We haribu
vilo na daka.
Alafu kisha wada
na kuna teme manche kwantu hini nini kama siyo dream kukam true. Uniamini anniversary tu hesabu tu. Can't beat us, join us to set through. Okubichalu nuka mara nyamu nyotoche. Hati modu wacha makul, aonge weche. Lura kachuri nyaminu anie oche. Okanu hudi jese, awunu gingeche. Alama za mshangao kwao na dukuduku. Sober minded, clean verse na lukuluku. Najaza kibaba, kimama marupurupu. Najaza kibaba, kimama marupurupu.
Chakua, kilo na taka.
Vilo na itaka.
We haribu.
Vilo na taka.
Alafu kisha wada kesho senta imaparia. Oh,
kuchizi.
Oh,
hini matata.
Oh,
shibuka.
Oh,
hini matata.
Korea music.
Chili free. People less. But those music baby.
I am DJ Khali. I am DJ Khali.
Chili free, people less. But those music, baby. Chibuka. They don't matter forever.
Una venye unanibamba. Liga yako iko poa. Aki mami umebeba. Una venye unanibamba. Liga yako iko poa. Aki mami umebeba.
Boss this leo topic ni ya mshini. Kitu normal kwetu sisi kama wahi. Take a post look around mina bonga na hu. Baby girl umejibeba uko so fine thank you. Hizo madigida siko puwa so high. Nimecheki kifu wapia nimezirai. Complexion damn nimenoki walai. Nimebaki bila say I say matahai. Una venue meni mada from juu to chini. Heri ni imo zuri wako kama madini. Ni itwe mba na puwa kama wale jirani. Eh? Ati kama wale jirani.
Una venue unanibamba. Jika yako iko poa. Aki mami umebeba. Una venue unanibamba. Jika yako iko poa. Aki mami umebeba. Kuna venye wanibamba. Jika yako mambo mbaya. Umechiki ule shore yani amebeba na do. Anabonga mbaya itabidi ujipange. Ukichiki mazgwembe utasema murembe. Apo fiki ebuliza wagenge. Triple acha uyo dem ni fire. Ukiona kala yani rangi ya tao. Ukiona vako utasema mikingo. What? Mi naona majabu don 50-50 wezi piga miti ya natoshi mboga.
Kuna venye unanibamba, nika yako ikopoa, aki mami umebeba. Kuna venye unanibamba, nika yako ikopoa, aki mami umebeba.
Nisha jipata bina penda hudem. Kila kitu kwake iwe tu evo the same. Nilimkana at first but so na mfeel. We unaonaje bro, kuwa tu real.
Siku upaya maze huyo dem kicheche. Usikondi amebeba huyo dem mapepe. Wewe achana nae usifanye nicheke. Huyo dem amebiti tabidi udenge.
I hope unidanganyi matu na mezea. Nikisha toka tu we unamelea. Yani back to back unamyemelea. Najifanya siyo sana kubu na nionea.
Una venyu na nipamba, zika yako iko poa, lakini kisa aki mami umebeba, lakini kisa kisa kuna venye unanibamba, lakini kisa kila yako iko poa, lakini kisa aki mami umebeba, lakini kisa kisa kuna venye unanibamba, lakini kisa kila yako iko poa, lakini kisa aki mami umebeba, lakini kisa kisa kuna venye unanibamba, kila yako iko poa. Aki mami umebeba.
It's another one. It's a Madonna the beat.
My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. Hakuna bell nyingine. Hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. Hakuna bell
rubbing nothing but the maddest tunes. I am DJ Kali.
Follow me on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kali.
Jim, Tony Gipesa, Imanyonga Moso Mokendo Maniki Tije, Kato Saoki Piju Toka Bel Mudo. Killanga Todoro Mama Descent Mafia Church, Moanga Tarangonga Nama Doro Kena Church, Boy Doronya Kumatin, Mapokonyol, Madame Doro Boy Matin, Ma very cool. When you're the Mungum Shukuru Aki Kupa, whatever you deserve, Nicho Ana Kupa, Akisha Letter to Lia Achenga Pupa, Amefungua Bel Lakuna Kulipa.
My Bel Mudong, Hakuna Bel Nyingine, My Bel Mudong, Hakuna Bel Nyingine. Hakuna beli nyingine, hakuna beli nyingine, hakuna beli nyingine. My bell Madonna, hakuna beli nyingine. My bell Madonna, hakuna beli nyingine. My bell Madonna, hakuna beli nyingine, hakuna beli nyingine, hakuna beli nyingine.
Chagua jembo alisema simkulima, kunywe ni jam na konyagi sina mzinga. Don't be choosy bazoo, wacha kuringa, lebo limekushika kwa ulevi ya kunanga. Come we stand your form and no worry, wasewa wedding, hakuna tuna mahari. Kusettle down wabi, mtafakari baby daddy, baby mama ndiyo wako tayari. Nikupeleke out Kempinski Java, Stanley, eti we ndio lava. Urefu wa kamba, sezi rom all over, twende chum kibandaski, kula kasava. Mwenyezi Mungu mshukuru akikupa, whatever you deserve ndicho anakupa. Akisha leta tulia achenga pupa, amefungua bill hakuna kulipa.
My bell Madonna, hakuna bill nyingine. My bell Madonna, hakuna bill nyingine. My bell Madonna, hakuna bill nyingine. Hakuna bill nyingine, hakuna bill nyingine. My bell Madonna, hakuna bill nyingine. My bell Madonna, hakuna bill nyingine. My bell Madonna, hakuna bill nyingine. Hakuna bill nyingine, hakuna bill nyingine.
Wanapenda tukule hakuna bill nyingine. Wanapenda sana ndoma hakuna bill nyingine. Wengine maplayer tu hakuna bill nyingine. Hawako serious hakuna bill nyingine.
Wanapenda tukule hakuna bill nyingine. Wanapenda sana ndoma hakuna bill nyingine. Wengine maplayer tu hakuna bill nyingine. Hawako serious hakuna bill nyingine.
My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. Hakuna bell nyingine, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. My bell Madonna, hakuna bell nyingine. Hakuna bell nyingine.
Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Kali, the Oyugis finest.
Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram.
Follow me on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Cully. Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067. Agombonyemo, anyamango, nyam. Agombonyemo, anyamango, nyam. Agombonyemo, anyamango, nyam. Agombonyemo, 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 anyamango, nyam. Agombonyemo, anyamango, nyam. Agombonyemo, anyamango, nyam. Agombonyemo, agombonyemo. I'm the only Luo rap guy, manega jenda. Nyakwara wino keke demu wood meresa. From Migori Pacho, Nairobi, Adesa. Nongade godo penda, ango, thum. Ringe rem denda, hey, waweza zoom. Nairobi City Capital, chopo kagum. Ubiro paragi machine, mamidio maya room. Jomo kopo lupenjo, inga moke longolo. Weregi kwa chansi, bura kilo dulo. Diding, diding, micho moya ebolo. Bubung, bubunga, kilo banjo solo. Multilingual person, definition. Mara I speak many languages, sulimi hasara. Yaluena the building, goma emagera. Wafa sitara gigana, mashabiki wampira. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Mtia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Mtia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Gombo biro nega yae nyarka ocha. Come close baby, mondi talk na gicha. Ay, baby na, toto na, aswita na, ay, jahera na, mam na, atwish na, wendo na, ay, jahera na. Kawende solo mona mi era mogundo. Kona gimiduaru baby ami chuto. Kikuwa were, hera wanibobudo. Jina nyumi liechiko sorao toto. Baby pokitiku we nyoto machunga. Olemo kikuwea odicheng alanga. Ay, ay, utamuwa miwa. It's so favorite, unapendanga sana. Ihera jatumbe, bigilunge ni angang. Binadamu si wazuri, toto nyakita. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Mtia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Mtia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Hera mimi ya liga, dignitarian. Toka gipeji nyinga, an migorian. Nyarma sainganya from Kiserian. Wanyam thum, baby nyaka loligorian. Chaja matini koso madung emisaj. Kasimo the off, look for me, ami match. Ase talk daddy lunguru okwach kich. Sheria weme msumeno wea nyam mwech. Walking race, a twitch koro wase moke. O lap doga osi chwiri sana ise toke. Mia kakine ni mia na oki kiloke. Baby na kampu kiswahili usi talk. Ani japun, toto kendo anelak. Listen, angeni chinga nyake par, aheri yatuka ine pare wiya par, ya nyam kitabu unge baro wa bar. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Tia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Agombo nyemo, anyama ngonya. Agombo nyemo, anyama ngonya. Tia agombo nyemo, anyama ngonya. Mwecha agombo nyemo, agombo nyemo. Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha geto ili upate ni usake. 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 Maisha geto ili upate ni usake.
Nasa komedi wakadai ni kelele. Ona sasa wana ni cheki kwa tele. Atuwezi fanana, hey buda ni kombele. Kalembe na wakata kama wembe. Kadenge na wachenga kama pele. Ni usa mtura wakadai ni nanuka.
NigerDJMix.com na
tuka na filio kaza chura. Nipuka, mina paska bazuka. Sikiza beats na vogonga kapuka. Na mafaso shakubali wanaruka. Yeah.
Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. 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 Maisha ghetto ili upate ni usake.
Prison life imenifunza vitu vingi. Kuinteract hadi na mana ya bingi. Life hapa kule kama rainbow rangi. Mdogo mdogo biz ukisave ganji. Dunia shule sisi wote bado twasoma. Leo nalia kesho hapa kule na cheka. Hakuna nae jua kesho ila rabuka. Wakidai kuwa rich wanatoa kafara. Life ni kusaka hata kama ni mbao. Tajiri maskini kwa kusema galao. Mungu nijalie si joka ni sahau. Nimekulia ghetto wengi kwa nidharau.
Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. 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 Maisha ghetto ili upate ni usake.
Kuuza mayai ni kusaka. Kuuza mtura ni kusaka. Kuuza kiteri ni kusaka. Ebwana saka saka hadi raseli mwaka. Kuuza kaawa ni kusaka. Kuuza peremende ni kusaka. Kusukuma mkoko ni kusaka. Ebwana saka saka mpaka raseli mwaka.
Cheza na mshahara usicheze na kazi. Piga asoli yako bora rada safi. Kazi ni kazi kenye na mata ni ganji. Kazi ni kazi kenye na mata ni ganji. Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. Sikila mtu bana ana siku yake. Maisha ghetto ili upate ni usake. 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 Maisha ghetto ili upate ni usake.
Hapana leta, hapana leta. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta shida hapa. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta tabu kwa club. Mendo naleta tabu kwa club. Hapana leta tabu kwa club. Mendo naleta tabu kwa club.
Super psycho, gang gang disciple. I toast to the power man, respect and title. Na japo wera sinanga njia ya mkato. Utani tuta show kila Friday na Sato. Sa zingine na piga dili za maduku duku.
Ruku duku.
Nishike salo na marupu
ruku. Ruku ruku.
Tukule happy na manduku duku.
Ruku nduku 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 nduku.
Nduku nduku. Mindo queen wa mabaz. Uliza bas. Na kata gas na makas. Mindo saka nipe pass. Bako tuch peso tas. Deli na wabash. Nina penya katikati niko juu yao kama bati. Sina pa. Nafanya vile inafaa. Yeah. Sina wati ya makali. Kama wembe vikali. Haso ni kali kwenye jua kali na kwenye hat magani.
Hapana leta shida. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta shida hapa. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta tabu kwa club. Mendo naleta tabu kwa club. Hapana leta tabu kwa club. Mendo naleta tabu kwa club.
Nacha umenyoka kimboka. Nyoka tukiroka. Design ya kinyoka tukarop. Adi loka. Nikite boka. Boka. Boka ya wasoka. Ama waka. Moka. Loka ya wakoka. Girl umechoka. Tepoka pakichoka. Ten rain. Kali siyo poka. King na roje. Joka ngomo makodoka. Jaber kiki waka.
Stake joma picha. Suli yuda mwenyewe. Suli sithia ukatiwa mchele. Tell these kids I'm the teacher.
Hapana leta shida hapa. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta shida hapa. Mendo naleta shida hapa. Hapana leta tabu kwa club. Mendo naleta tabu kwa club.
Hapana leta monkeys beat leta babu. Leta babu. Hapana leta monkeys beat leta babu. Ni color blinded deja sio maroon. I'm the talk of the party kama balloon. Namba za mabedi uliza nili the goon. Jicho nyanya kitungu na lilianga bill. Sina mwanya kubishana mimi si feel. Mimi Kenya mkataba hapa na seal. Mtoto hanya environment kuna kuchill.
Nili sort zile vitu na mukoro. Zile vitu na mukoro. Nili sort zile vitu na mukoro. Adi baby girl mi niko solo. Usinifiche mami baby kakiporo. Otherwise we come party jogo. Nikuchapia nikipata gagi molo. If I'm skin girl we utoka molo. Giki watimo baby girl kawa molo. Nobody gonna take away what we fought for.
Kozi trap umekubali wani yap tuta kubali. Dino mami tusha kubali. Zwa kianika mina huwa. Wakivaa mina vua. Wakirusha mina huwa. Flexing hali kwenye mbua. Tuto kwa dying you a break thinking you moko wani.
Kikiluor tema 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 jakinde makeo tema 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 jakinde makeo tema 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 tema
mande tu mande na jituma nikisaka peni na dogoma wiki kwa wiki na sukuma bidi ya siafu nitavuna mande tu mande na jituma nikisaka peni na dogoma wiki kwa wiki na sukuma bidia siafu nitavuna.
Hakuna kitu impossible aye, bidia kwa Mungu anaona. Kila kitu possible aye, he prime hada, hada, hada.
Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Jakinde makeo, tema tema, tema tema, tema tema. Jakinde makeo, tema tema, tema tema, tema tema.
Pilka pilka za hapa kanairo, hulka hulka sina za kuboro. Milka milka usikuferoho, zidi kupambana today tomorrow. Atema tema nyikuwa ramogi anja kienda, kalwara chake chunga tengo buru Uganda. Obungonya kalaga konyo ngama konyore, tichigi kienda tonde shida gonyore.
Akuna kitu impossible aye, bidi yako Mungu anaona. Kila kitu possible aye, he prime hada, hada, hada.
Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Jakinde makeo, tema tema, tema tema, tema tema. Jakinde makeo, tema tema, tema tema, tema tema. Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Kikiluo tema tema, tema tema, tema tema. Jakinde makeo, tema tema, tema tema. Tema tema, jakinde makeo, tema tema, tema tema, tema tema,
tema tema, tema tema, tema tema, tema tema, tema tema, tema tema, tema
tema, tema
tema, tema tema, tema.
Sheria kwa marapa wanapiga kelele, talent plus hard work jipush mbele. My dad big father jorudini kushoto, respect baby mama hakutupa mtoto. Unauza jeshamba uweke heshima ba, ujanjwa Nairobi utaibi wajeda. Kazi za wengine heshimu hadi manga, hapana lazimisha dem amekata. Viagra boy wako utumia kwa nini? Players je, kwani mnatafuta nini? Dem anakula fair kwa sababu ya nini? Hey wife material ndio mgani? Airplay rotation itapata ni kifa, watani post na caption za sifa. Sauti za lala bike tone twatwa, sleep over kwa dema pana lala kwa fwa fwa.
Tunasondeka, yeah, tunasondeka,
ikileta shua umwe.
Una toca wapi, mina toca migori, una toca wapi, mina toca migori, ha ha ha.
kushika migori, uliza baba keni ana. Siwezi kuamini kama miguna miguna. Kofi prestige na moja na wengine nameless. GKV, tuo rex, hatuko hopeless. Mina penda ile kitu uwezi measure. Bedroom bully ni mekamia lesson. Come baby come please, kondo attention. Mini gentleman, nalipa attention. Wana run 254 ndiyo wafike pale. Mina walk 254 na nimefika mele. Mchepuka napenda ngazile rangi za mula. Iwe rangi ya tau au rangi ya dola. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Mina ishi Migori. Nimekam kuchafua iwe totali dati. Siwezi kujishuku siko 50-50. Buda boss kuwa roga imekuwa garanti. Na sali the art of diversity. Serious jealous kama Rehema Badul. Mazi na mpenda na mpajet Rasul. Invest pesa na buy Chicago Bull. Nasikia washa dance nimekam guru. Superhero rapper just make your wish. I'm from Migori nimekam kualisha. Penda zile nits inazalisha cash. Boma zangu ever fresh haziwezi peri. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori. Unaishi wapi? Mina ishi Migori. Unatoka wapi? Mina toka Migori.
Oya, 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 oya.
Freddy the Comedian.
Freddy the Comedian. From 1960. Anyone on fire. Noma sana.
1960 ndio mtami mtokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga. 1960 ndio mtami mtokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga.
Both man ndio mtatu napendana. Katelo on the rise kushindana. Piga, piga grind, mwache kubishana. Na nadia zikmo kileta lawa. Toto tingisha tingika kawanya. Luga koroga ukiweza danganya. Kipenga jieke kikoro nasanya. Napiga puff, jicho nyanya. Nyanja masimba na sasa naimba. Spendi sifa unasema naringa. Na wasoma katiba karibisha mimba. Napenda warembo wenye sura na figa.
1960 ndio mtami utokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga. 1960 ndio mtami utokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga.
Migori apida bills ndio nimekulia. Nairobi kayole nyama vila nimekalia. Dress pela simi mayens kushoto kulia. Mbogi ni ya kimonyoski bastulia. From 1960 na kupeleka na rieng. Baby come leta pussy pet ni kupeke jeng. Under 18 ata meza tumia maweng. Uko westi niko East London na Sheng. Napenda zile mita zimeja mahuligan. Hustling spirit is heria uwezi ban. Mida mida na shikisha jaba na mbogi. Sini hodi nare tuna dance tuna dodi.
1960 ndio mtami utokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga. 1960 ndio mtami utokanga. Kona mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga.
Si unajua 1960 ndio mtami uzambua. Kazi ni kazi jo hakuna kubagua. Chumini dondani ko proud na namshua. Nagote ya mbogi ya kimonyoski. Katelo mutu wangu na kucheki. From grass to grace wamekunoti. Unawakilisha mtani pito.
From 1960 na kupeleka na rieng. Baby come leta pussy pet ni kupeke jeng. Under 18 ata meza tumia maweng. Uko westi niko East London na Sheng.
1960 ndio mtami utokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga. 1960 ndio mtami utokanga. Niko na mistari mimi ndio uandikanga. Usidharau jobi yangu ya makanga. Tembea kwangu mtani mimi ndio wapanga. 1960 ndio mtami utokanga. Usidharau jobi yangu ya makanga.
This is suicide.
Wanichukia hunijui mjini tuko kutafuta. Sina DM, sina wife pia, sina mafta. Assassin me, niite assassinator as in today. Forgive me Jehovah, nani hapendi pesa, ishara mikono juu. Walione kumbatia wananishika miguu. Fame ni kama mimba duration tu. Wasani wanadiseka usichochwe tu. Brainwash me from Igori tonight. Doto zangu job white collar fly Dubai. Certificates bure Kenya bila connection. Wasani wengi hey, twapitia depression. Watoka kwa bar, natoka behind the bars. Mlevi lirikali na wakil na bars. Saba mlango bisha, knock knock sababisha. Sipendi mage do na oga na geisha.
Nime fall down before, nime lose hope before, yeah yeah. Wishful thinking like so, will I make it or not, oh yeah. I cry sometimes, jani ya maisha imefanya niwe wise. Santi maulana kwa sababu niko high, I'm alive.
Love life yangu story uliza Shali. Do I have a kid please uliza Judy. Can I let it go uliza Candy. Personally sina interest kwenye mapenzi. Lonely peke yangu I'm so mono. Wale kama gross my life ya kwa rawino. Kumbukumbu zangu chafu, picha za pono. Madem sipendeki love kwangu casino. Migorian me, sikizeni beat rhythm. Nairobian Z, mini mbegu ya matibim. Hasira hasara zangu zina faida. Zao thinking capacity straight kwa fida. Lessons journal learn from daily life. Ndiyo mana siko shua nani future wife. Ay, holy pretender ka Catholic sister. Sees me ujua Johnny yondo sister.
Nime fall down before, nime lose hope before, yeah yeah. Wishful thinking like so, will I make it or not, oh yeah. I cry sometimes, jani ya maisha imefanya niwe wise. Santi maulala kwa sababu niko high, I'm alive.
Wataka beef, delivery free tusema. Hapa na hesiteta kuna full stop koma. Tushajipata wrong to do vitu za Roma. Finger fuck you all, ya juwa nilisha choma. Limelight Z, bado total darkness. Sex appetite Z kwa dem shapeless. Asante kwa madem walisha nipa pussy. Unapologetic, castori si juicy. Mlango nimebisha sana 10 over 10. Bibili call video chafu ili ni pen. Thanks to few presenters, eh, wali ni call. Wakanipa interview after prison wall. Maisha juu bei tu sigara ya roster. Sura mbaya mi maandishi ya doctor. Maneno zao parallel na welcoming. Mawazo duni kategoria upcoming.
Nime fall down before, nime lose hope before, yeah yeah. Wishful thinking like so, will I make it or not, oh yeah. I cry sometimes, jani ya maisha imefanya niwe wise. Santi maulana kwa sababu niko high, I'm alive.
True fena minol, big up true fena. Sina hata peni na kopesha peni. Na pure fresh virginity ya Magdalena. Nime date many races hadi majina. Kwa yaliyo tendeka Arab yu weru mburu. Jichopevu on my case, hizo ni duru. Tell storytellers noise ni za kunguru. Si watambui mi kama ano wa eguru. Maheta na batiza jina zumbu kuku. Hawana bahati wao siyo bukuku. Systematically weni ite madilu. Nili aza charity kwetu siyo kwangilu. Nikatie na commodity kama dumuzas. Parabolic me sini ite Jesus, eh. Topic mna bonga ni about my dopeness. Kwa hii resa kuna presidential amnesty.
Nime fall down before.
Ni huzuni kubwa kwetu sisi wa Kenya tunapokumbuka kile kisha ambacho kilifanyika kule sehemu za Garissa.
Twaomba amani
every day, every night, every moment. Ni vilipo wa Kenya tunalipa. Amani iko wapi? Sema bomu turisazi kila siku ni vilipo. Sema bomu turisazi kila siku ni vilipo.
Tugungane chuki si tumalize.
revelation. End of pain, a wish you never mentioned. Peace, love, unity, love bless this nation.
Kwa Kenya, tuungane zote, tushikane pamoja, tumalize zaidi.
Arufu za nukia zote ni za tourism. Honorables na matribalism. Kizungu zungu na feel, sipendangi racism. Tupendane, tushikane wote wa Kenya.
Tupendane, tushikane, tuzi zote, yeah. Atupendane.
Oh, peace and love with the bridge. Big Matata, me sounding for real. Kenya, make us so feel. Oh, salama, umoja, daddy. Oh, peace and love with the bridge. Big Matata, me sounding so real. Kenya, you make us so feel. Oh, salama.
Tuishi kwa amani kwa ni basi kwa nene. Chuki na mavita tuazipita kama Kenneth. Injili ni upendo tuispread kama rumors. Mungu saidia sirikali iwe chonjo. Na shuka usukani mabaya niseme wazi. Ugaidi mauaji zote zitupe mbali. Mijisi gani wanavuka maboda. Kama sisi si wenyewe washatu honga. Honga, honga,
honga, honga. Ilikuwa ni juzi tu tukatokwa machozi tu. Kupoteza wenzetu sio jambo la kwetu. Tuungane kwa pamoja tukomeshe ugaidi. Amani, upendo ndio ngao yetu wa Kenya.
Asante Mola kuni bless na nyota kaa sauti sana. Lakini naombu nijelie nione mtoi wanere. Uncle acha kutukiss, squeeze ana kiss mayo. Westgate sigarisa, kasisi tupe misa.
Kwa Kenya tumekuwa kama wanyama.
Kama wanyama
kuna mchana, mchana tusaidie.
Scenario Lil Papi, Mungu kila siku tuazidi kukukall hero. Juu bila we, nchi yetu maze, tuko zero. Tuepushe na uvamizi, risasi za magaidi. Nyumba kumi na bidi.
Pongezi kwa raisi wetu Kenyatta. Kwa juhudi zake za kupingana na ugaidi. Kwa Kenya tumunge mkono. Tupinge sote ugaidi.
Tupendane pamoja.
Hapo zamani tuliishi kwa umoja. Upendo na amani bila kubaguana. Inakuwaje hivi leo tunatengana kwa misingi ya ukabila na dini? Kwa Kenya tujioji upya, turudiane. Ondoa utofauti kwetu, tuilinde.
Makuruneni ziko wazi wazi. Kweli hatupati haki. Kweli hatupati haki.
Yeah, I'm standing firm. Let the Father come and rescue us. Cause we Kenya, we need your help. Yeah.
Jameni, siasa, ukabila na misingi ya kidini isitutofautishe kama wa Kenya.
Nakumbuka kisa Westgate na Garissa. Estate inatisha. Sio dance, sio samba. 147 is not just a number.
Wasani wote wa Kegamo, Amelia, pamoja na producer Tony Touch. Tumelipinga ili swala la ugaidi hapa nchini mwetu Kenya.
Atupendane.
Korean music.
Sometimes mawazo nipeleka dunia yangu. Najipata niko lonely. It's only me kivyangu. Mafikra zangu zote ni maswale kwa Mungu. Wapi nilikosea ni disavaya machungu. shida kwa binadamu ila zangu zimezidi. A trace life ya maparo wakiwa wakidi, maybe walikosea Mola kimaksudi. Msalaba wao nabeba bila budi. Matatizo zangu lini zita walk away? Una jam ya maombi cause daily I pray. Replay sipati Mungu, something say. Or does it mean hii ni time ya kubei? Maybe I wish to join Illuminati, cause I've got more problems like duty. But whom will I sacrifice for the committee? I'm an orphan without a child almighty.
The OUK's finest, Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067.
Jana si kama leo na leo si kama kesho. Shida zimepangana, lini zitafika mwisho? Niibie siri, nizivumilie, please ni show. Usema ntajinyonga, kunywa sumu ni vitisho. I sometimes doubt if you truly exist. I feel neglected, siko kwa yako list. Maisha mtiani, still I'm not the best. Hizi changamoto zote, bado ni test. Venye siku usonga, nakaribia kaburi. Sijui place, wala time, na itakuwa lini. Ntakufa maskini, cause kuishi ni bahati. Tofauti yangu na matajiri ni nini? Thibitisha baba, wangapo wananipenda. Hata nikifa leo, ngoma watazidi penda. Ondoa jina langu kwa kitabu cha maovu. Hizi miaka zote yatosheka kuniadhibu. World against me. Najiuliza why me? Ewe Jehovah Jire, swali bado nauliza. Ilini ngoma zangu zitanitoa kwa giza? Itambulike kote chini kimiujiza. Shida zinitoroke milele, ebu eleza. Runinga na radio, ngoma zangu hazichezi. Idadi ya mashabiki upungua kila mwezi. Presenters flani udai sina ujuzi, na kusambaza ngoma ifike kila mchizi. Sorry Mungu baba, nina mambo mengine.
The OUK's finest, Street Killer Entertainment CEO. For bookings, call 0708-624-067. The OUK's finest, Street Killer Entertainment CEO.
Ona hao mabinti, uniplay na wengine. Wanipa stress kuliko shida zingine. Tuma mwaminifu, angalau ni muone. Rika zangu wameoa, wana watoto pia. Huku mina tamani wakunisingizia. Wengi wakishajua mifukara ukimbia. Mwanaume kujikaza, ila moyoni nalia. World against me. Najiuliza why me? Please answer me.
NigerDJMix.com. Download exclusive DJ Mix on NigerDJMix.com.